Ndege mjanja nimenasa mtego nimenasa tatu yako nimechora moyoni midomo yako kinigusa shavuni yachie mama deka 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 wanavyokisha na mafilters levo zako wajafika mtoto wanakupenda tushepita wanajipia mtoto wanapigia mbuzi gita I said I don't care napenda hajawai nichosha amenitosha mi napenda hajawai nichosha amenitosha mi napenda hajawai nichosha amenitosha mi napenda yes yo fedhuli ameninasa utuli mzuri kama kivuli jua sili chui uwe uwazuri na meremeta nisujua kunifedhesha asubuhi baby face unaha baby face unaha hii thamani sipati kwingine tena umejua kunitrick his kana tamani ni kutongoze tena umejua kuniweza haswa jikoni chumbani tundani bafuni nimekupataji jikoni chumbani tundani bafuni she call me daddy yes yo fedhuli ameninasa utuli mzuri kama kivuli jua sili chui uwe nampenda hajawai nichosha amenitosha mina tushapita awanajipia mtoto wanapigia mbuzi gita I said I don't care